kuangalia mzuri. You will see it in my eyes in a rough time. Sina mutu ya kunibembeleza. If you accept you could be the one. Usinipige mgongo. Give me a little of your time to explain. Awa mwana upi mwenye naona. Awa wabaya wa iko na huruma. I've been trying my best to get one and only one. You. Now I've got you, baby. I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you took a katika paka chini na yeah. I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you took a katika paka chini na yeah.
Sina wewe.
Usikope baby. Sina mtu kwa kando. Usijali baby. Kwanza mtakuweke ya kando. Sio laisi kupata. Baby, come away with other guys, them loving. That good you're having. Don't you see, we are meant to be riding together. When you're with wajinyonge, sit up, watch out in this thing we've got together. I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you're tutakatika paka chini na yeah. I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you're tutakatika paka chini na yeah.
Sinyo wewe.
Ha ha ha. Nimekupata sitakuacha. He he he. Nikuache mitakuwaza. Ha ha ha. Nimekupata sitakuacha. He he he. Nikuache mitakuwaza. Baby come closer. Wachana na mambo ya waroza. Awa waluza. Wanataka kutuaribia ra. Baby come closer. Wachana na mambo ya waroza. Awa waluza. Wanataka kutuaribia ra. I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you tutakatika paka chini na yeah.
Sina wewe.
I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you tutakatika paka chini na yeah.
Sina wewe.
I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you tutakatika paka chini na yeah.
Sinyo wewe.
I was looking for beautiful baby like you.
Like you.
When you tutakatika paka chini na yeah.
Sinyo wewe.